ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kicukiro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Nadusanga no kuri YouTube na Facebook Vewa Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi ry'Amerika mbanje kubasuhuza. Uyu munsi mu kiganiro muri Isanga turaza kwibanda ku gikorwa cy'ubugiraneza cyangwa se gufasha mugenzi wawe kwishima. Ndi kumwe n'abatumirwa batatu bose bari mu gihugu cy'Ubuhinde, bakomoka mu Burundi no mu Rwanda. Uyu munsi rero baratuganirira ku gikorwa bateganya cyo gufasha abantu bafite imibereho itoroshye mu gihugu cy'Ubuhinde bazwi ku izina rya Sidi. Nabatindiye rero reka twakire abatumirwa bacu banabanze babibwire. Nguhereho Wilson.
Amazina banyita Chanirimana Wilson Nixon, nkaba mvuka mu Burundi, ubu nkaba mba mu gihugu cy'Ubuhinde, aho mejeje kwiga amashuri mu gisata cha communication na journalism. Ego nkaba kandi nkuriye iki gikorwa tugiye gukorera ubu bwoko bw'abasidi hano mu Buhinde.
Yego, urakoze. Dukomereze noneho kuri Alice.
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ingabire Alice, nkaba mu Rwanda ariho nturuka, ariko tukaba turi kwiga hano mu Buhinde, nkaba niga ku bijyanye na farumasi, nkaba ari njye wungirije iyi fondasiyo yo gufasha.
Nawe Marius, bwira abatwumva.
Nicyusa Amahanzi Marius, nanjye nkaba nkomoka mu Rwanda, aho ndi mu Buhinde, aho naje kwiga ibijyanye ubwubatsi itangiriro twakwita civil engineering.
Mbaje kubashimira rero uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika. Mumaze igihe mu Buhinde, nagira ngo mufashe abakunzi b'Ijwi rya Amerika gusobanukirwa n'aba bantu bazwi ku izina rya Sidi cyangwa se ubwoko bw'abasidi baba muri icyo gihugu, ubuzima babayeho n'amateka mubaziho. Twumva ko ari abantu baje baturuka muri Afurika, bikaba bivugwa ko basa n'ababa mu icuraburindi cyangwa se mu mwijima, bakorerwa ivangura n'ihezwa. Ndaguheraho Wilson, watubwira aba bantu wabamenye gute, ubaziho iki cyihariye muri make?
Ego, murakoze. Nk'uko mwabivuze, tumaze igihe kinini hano mu Buhinde, jewe ndamaze imyaka irenga ine. Rero abasidi ikintu nashoboye kubamenyera ko nuko ubwa mbere duhura nabo, nabonye umenga na Abanyafurika batavuze urumva ntushaka gutandukanya ko ari umuhindi. Rero mbona imishati nicyo kimwe n'iy'iwacu, urukoba barirabura. Hama niho nagize icyo nokwita amatsiko yo kumenya by'ukuri abo bantu abaribo. Niho rero nashoboye kugira research, ndamenya yuko ari ubwoko bw'ababantu baje bava muri Afurika y'ubuseruko, bakaba bageze muri ibi bihugu. Ahantu uvuga yuko baba mu gihugu cy'Ubuhinde hamwe na Pakistani. Muri Pakistani hari abashyika 250,000, mu gihe hano mu Buhinde baba hafi 70,000. rero na narashoye kugendera aho baba bamwe ndababona kuko urabye nk'ingene babayeho bakora ubuzi bubaye abaye mu mirima no vuga yuko ari ni nka classe ya nyuma ubona ko babayeho mu buzima butoroshe kandi nkuko mwarimu bivuze barakorerwa ivangura ry'uruhu kuko nugara abahindi bene wabo ntibabiyumvamo nk'abahindi basanzwe bafise uruhu rusa n'urugomba kugira inzobe murakoze
ye Ingabire Alice wowe nawe abasidi urabazi ni iki wakongeraho ku byo wize namaze kutubwira
icyo nakongeraho nyuma yuko dukurikije uburyo ubuzima twatubayeho nk'abanyeshuri nyuma yuko historia tuganirije kuko twatangiye kugira igikorwa cy'uko wenda hagati y'abagenzi bacu hari ikintu cyo gufasha tugirana hagati yacu so nyuma yuko wito avuye atuganirije ati abo bantu b'abanyafurika bano baturutse muri South Africa mu buryo bw'ubukoloni avuga ati nubwo ariko bari kuri intego yo hasi cyane ku buryo bakeneye mu buryo bwose bushoboka bw'igikorwa wabahereza any support yose watanga ko hari icyo yabamarira ku buzima bwabo so turavuga ati hari icyo natwe twakoze kikabaye kinini ariko ntibuze hari akangaso twakoze hari imiryango igera kuri 36 ariko mu Buhinde bwose imibare iri hagati ya 25,000 mu Buhinde bwose ariko aho tuzajya
iyo ni ibikorwa
dusohoka ku cyumweru imiryango ihabanye uwo ni umubare bari mu Buhinde bwose ariko fati y'aho tuzajya ku cyumweru hari imiryango igera muri 36
muzabasura mu miryango
tuzasura tuvuga ati mu bushobozi buke dufite dukurikije nuko twabonye uko babayeho nibwo twavuga ati twashaka gutanga imyenda nicyo kintu twabasha kuvuga ati reka dutangirane kuko turi bakeya turebe igikorwa gito twakoze twari turi gusanya dushyira imyenda hamwe yo abantu batacyambara kuko hari bamwe badafite imyambaro yo kwambara hari inkweto badafite ubona tunagendesha ibirenge imyenda yacitse ariko hari abavuga ati hari byibuze tuzakora ako kantu gato noneho nyuma yaho kuko aribyo tugitangira tubonye na support twakora byinshi kurushaho
yego cyusa Manzi Marius nawe abasidi urabazi akaba ari nayo impamvu nk'uko Alice yarabivuze muri mu bantu bafashe iya mbere mu gufasha cyangwa se gutanga imfashanyo kuri abo basidi turaza kubiganiraho ku buryo burambuye mu kanya nagira ngo ariko wunganire bagenzi bawe ugire nawe icyo wongeraho cyo watubwira kuri abo bantu byumvikana ko babayeho mu buzima butoroshye ubirebye niba warabikurikiranye babanye gute n'abandi bantu
ukuntu bimeze nicyo gituma hafi twagize kuvuga ngo abo bantu reka tubasure ni abantu basa nk'aho baturwa ahantu hihariye cyangwa se bataba ahantu nk'uko abahinde muri rusange batuye ni abantu usanga barabashyize ahantu nk'umwihariko wabo kuko urumva no kujya kubasura bari ahantu begeranye nk'uko wajya wenda mu mudugudu runaka bakaba ariho basuzwe bityo byaduteye amatsiko yo kwibazaza aba bantu ese ko bakuwe mu bandi atari abantu bagira ubwigenge nk'uko tubona ni abantu usanga ahantu hamwe urumva bari mu gace kamwe k'ubuhinde by'umwihariko kuri bo niyo mpamvu natwe twageze amatsiko turi basaba abantu babayeho bate ese bahabwa ubufasha bwose ko bikwiye nk'abaturage b'ubuhinde ese impapuro zibatuza hano zinganya agaciro n'iz'abahinde niyo mpamvu turavuga ati aba bantu nibyo tuzajya kubasura icyo twabashije kumenya ni uko ari abantu babaho bafite ubushobozi butari bwinshi turavuga ati aba ntabwo twajya kubasura mu buryo gusa uri hanoredi bikora mu buryo bwo gufasha abantu intego ni ugufasha abantu batameze neza cyangwa se batari mu buzima cyangwa se bwakitwa ko ari bwiza rero mu gutekereza gutyo nibwo twavuze ati nubwo tugiye kubasura twe turi foundation yifuza kuba yafasha umuntu wese kugarura smile umuntu kinyarwanda navuga kugarura icyizere ndetse n'akanyamuneza mu muntu ukuri hafi uwo ari we wese niko gutuma tuvuga ati reka tuzajye tujyane ikintu ariko dufite natwe amatsiko yo kumenya byinshi kuri bo kuko buriya nubwo usoma amakuru y'abantu cyangwa ukayahabwa n'umushefu cyangwa se umuntu ubashinzwe cyangwa ushinzwe imibereho yabo ntabwo wabona amakuru 100% buriya utasuye abantu ngo ubone abantu uko batuye n'uko babaye twibaza ko nituhagera kubyo tuzi kubyo twabayemo amakuru ibyo baduhaye amakuru tuzabasha kwibonera n'amaso yacu tubone byinshi byisumbuye kuri byo nibaza ko hari ibyo tuzagira amahirwe tukongera kugira ikiganiro tuvuga uko twabisanze
yego ukomeje kuri fondation murimo muzakoreramo kugira ngo mujye gusura aba bantu cyangwa se kubafasha Wilson ndumva ari wowe wayishinze watubwira muri makeya uko yitwa intego yayo mugenzi wawe yarabivuze ugatuye ariko ushobora kugira icyo watubwira
ego murakoze cyane iyi fondation yitwa Wilson Lee Foundation akaba ari fondation novuga natanguje ku ciyumviro canje hama ndegera aba inshuti zanje ndabasangiza ivyiyumviro fise hanyuma barashobora kunshigikira baremera yuko dushobora gukorana rero aho iciyumviro cyo gutanguza iyi fondation cavuye jewe mu buto bwanje nakuze cyane nkunda gufashwa n'abantu banyigereye novuga nko guhera muri primaire hari umwarimu yanyigishije mwaka wa gatandatu ya mbere nk'umubyeyi wanje amfasha tanzi duhuriye mu ishuri ambera nk'umubyeyi ambera mama gushika n'uno munsi n'umuntu turi kumwe cyane akunda kumbaza waraye wabyutse gute nukuri novuga yuko muri ubwo buto bwanje cyambere nk'igitangaza kuko yambaye hafi cyane kuko jewe sinakuriye impande ya mama wanje rero byatumye muri jewe ngira ako kantu ko kumva yuko ni nk'aho mfise ideni ku muntu ari haruhande rwanje kuko muri buri gihe naguma niyumvira ko jewe nafashijwe kukinofasha abandi rero munyuma ngeze muri secondaire naho nyine nabonye abantu benshi bagiye barankorera ibintu byinshi bitandukanye universite hano mu Buhinde nayo nyine nayize ku bufasha bw'abantu batanzi nanje ntaje rero byatumye muri jewe ngira ako gatima ngira muri jewe ikintu kibyuka kivuga ngo sino kwifuza kubona mugenzi wanje uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wundi ababaye niho havuye rero icyo cyumviro cyo kuvuga ngo reka tugerageze gusubiza umunezero mu muntu ari haruhande yacu nicyo gituma rero iyi fondation ifise iyi ntego yo kuvuga ngo dusubize akanyamuneza mu muntu ari haruhande rwacu murakoze
hanyuma ifite abantu bangana iki irimo abantu bangana iki iyo fondation
gushika uno munsi tumaze kuba abamambre novuga abantu bagize umuryango bagize fondation 40 bari active ni kuvuga bakora harimo abarundi abanyarwanda abazambia abagande abahindi n'abandi bari muri Canada bashika nko kuri 3
yego wayishinze kubera umutima w'urukundo n'abandi nabo babwiye barabyakira Marius wowe icyo gitekerezo mugenzi wanyu akiragejejeho wacyakiriye ute
kubera yuko ubusanzwe urabona twimaze kugera hano mu Buhinde twagera tutaziranye Wilson rero yari umuntu dukunda guhura cyane tuganira nyuma yuko njyewe iyo nkuru yiwe yuko yakuze yuko yabayeho byajyaga binganiza nk'umuntu tubana mu buzima busanzwe igihe kimwe rero yarambwiye ati ariko nubwo ndangije kwiga nanjye nifuza kuba nafasha umuntu uwo ari we wese ku bushobozi mfite ku bantu mbana nabo urabona turi abantu benshi hano cyangwa se dutuye hano nk'abanyafurika ariko hari ibyo tubona tukabona bikeneye ubufasha hari abo tubona tukabona natwe bakeneye ubufasha nubwo tuba twarafashijwe cyangwa se umuntu yaraciye mu buzima bamufashije nanjye hari uko mba mbona nkabona nafasha abandi hashize igihe rero yaje kumbwira ko igitekerezo anyereka ku sitati yayiteguye urumva icyo gihe yari ari mu mishinga yo kuba yabyita akabitangira anyereka sitati uko yayikoze ambaza niba kuko ndi umuntu ubana nawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi ambaza niba igitekerezo nkumva nanjye kandi nagishyize gufasha ni ibya buri muntu wese nanjye nkunda gufasha mu mutima wanjye naramuvuze rero ibi bintu nibyo ariko kugira ngo ushinge ikintu nk'iki ngiki ubashe kujya mu bantu benshi cyangwa se ubashe guhura n'abantu benshi bijyana n'ibikorwa we yarambwiye ati ibikorwa ntabwo wabibura nawe urabibona aho dutuye nta tuzenguruke buri muntu wese aba akeneye gufasha yaba abanyeshuri ubwacu hagati yacu hari igihe umuntu agira ikibazo akaba akeneye gufasha nibwo rero yanyigereye namubwiye ati ahantu nzagufasha uko bizashoboka njyewe ndimo nk'umuhuzabikorwa kuko wenda bashe kwideguya mufasha mu buryo bwo gusansibiriza tutubwira abantu tubasobanura kurumva abantu ntabwo bose bazuko igitekerezo cyatangiye uko bagiye bakimenya rero urumva n'abo bantu bagera bashyika kuri 40 tumaze kwifatanya abo bose ni kwa kundi wegera abantu kubasobanurira kubabwira uko ibintu bimeze nawe akumva ari muri mudu cyangwa se yumva afite gahunda nk'iyanyu koko niko gushyira hamwe urugendo rero ariko twizeye ko bizakunda niyo mpamvu n'iki gikorwa cy'abasidi cyaje nka mbere turavuga ati reka dukode iki ngiki kirabangutse dore tumaze igihe tugitekereza ko aba bantu tubabona buri gihe reka tutere kuri aba ngaba urugendo ruzakomeza twagura ibikorwa cyangwa se twagura ubufasha twifuza guha twaha kuba twaha rubanda ndetse n'abandi bose babukeneye
yego Alice nawe iki gitekerezo bakikugejejeho waragishimye uhita ushaka kubyitabira Manzi yatubwiye ko we yari umuhuzabikorwa nawe ufite uruhare muri iyi foundation iyi Wilson Foundation wowe ubibona ute wabyakiriye ute cyangwa se ubona bizagufasha iki nk'umuntu ku giti cyawe mu bijyanye no gufasha abandi
okay yewe akikingezaho ni ikintu cyanshimishije cyane mu by'ukuri kuko navuga ngo ni ukwigaragaza ni ukuvuga ngo ni ukwitaka ibintu byiza ariko mu by'ukuri nkurikije uko umuntu agiye akura nko muri segonde ntabwo mvuga ngo wenda ndi umuntu wahuye n'ibibazo wenda ngo bamfashe cyane ariko nagiye mbana n'abantu bafite ibibazo cyane bahuye n'ibibazo buri gihe numvaga uko mfite ubushobozi kunasha uko byashoboka ushobora gutanga ubushobozi bushoboka abantu aho nagiye ni gasegonde nahuye n'abantu bameze nk'abawuso bahuye n'ibintu bitandukanye agikingeza mu by'ukuri hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakikinya muri we iyo ubonye umuntu uguha motivasi cyangwa akagufasha gufungura amarembo birafasha icyo wese yakoze hari abantu mu by'ukuri bafite iyo nyota yo gufasha ariko akavuga ngo ndahera he nanjye bityo n'umuntu twabanye cyane dukunze kugenda kuganira cyane ibintu by'ubuzima busanzwe kugirana inama akikingezaho numvise ari igitekerezo cyiza ndamubwira ngiye ndi tayari uko twabikora byose ngiye ndi tayari numvise ari igikorwa cyiza kuko iyo ufashije umuntu nawe ubwawe wumva ko byibuze bityo ufite ukabisangira n'abandi ni ikintu cyiza cyane ndumva ko ari igikorwa akikingezaho numvise ari ikintu cyiza ndamubwira ati letsgo ahead nanjye abona abashije kuyibwira akavuga ati okay reka igikorwa cyiza reka tugikore ariko yadufashije mu gutinyuka ntabwo avuga ati yadufunguriye amarembo abantu bari bafite ibitekerezo bitandukanye kumva wafasha ariko udafite uburyo akavuga ati ese nabitangira gute azanye igitekerezo cyo gutangira fondasiyo urumva ni ikintu kinini ariko buri muntu aba ari aba yumva ko bisaba izindi ntera ariko mu by'ukuri yadufashe kwereka ko ishobora guhera ku kantu gake iyo ufite ibintu bikagenda bityo njye nacyakiriye neza kandi mbona ari ikintu gifite intego nziza kandi byibuze ukagira icyo inyuma ya mugenzi wawe icyo ufite hari icyo wahindura ubuzima bw'umuntu
yego Wilson iki gitekerezo cyawe wagize bagenzi bawe nabo barimo kugishima kandi bwira ko uko kizagira akamaro urabona inkunga mumaze gukusanya muri iki gihe ihagije irangana iki hari ibyo mwarimo amaze kuvuga mu bijyanye n'ibyo mwabonye muzafashisha aba bantu bo mu bwoko bw'abasidi ni ibiki mumaze kubona none aha ngaha wavuga uti ku cyumweru sikera ibi ni ibiki mumaze kubona mu gushyira hamwe muzatanga
ego murakoze sinzi ko tuba nabivuze tumaze amezi agera kuri atatu dutanguje iyi fondasiyo urumva ko nta mwanya munini twarose wo kwitegura cyane ariko mu gihe gito twari dufise twarashoboye kwegeranya impuzu z'abakobwa n'abagore n'abagabo nibaza ko gishobora kwambika iyo miryango 36 y'aho hantu tuzonja harimo kandi n'ibirato hagwiriyemo cyane cyane ibirato by'abakobwa n'abagore nibaza yuko muri izo mpuzu n'ibyo birato tuzonja gutanga nimiburiburi umuryango umwe awugize umuryango ashobora kuronka nimiburiburi impunzi zibiri cyangwa zitatu bitewe n'uko tuzosanga iyo miryango 36 bangana ariko turizera yuko uko byogenda kose buri muryango uzoronka impunzi zo kwambara kuko nk'uko bari babivuze ubwa mbere iyo uri kurabaraba ingene bambaye ingene bameze urabona ko ari abantu ahanini bari bakeneye ibintu byo kwambara hanyuma kandi twari twifuje n'uko ukujya kubaraba tuzoca turaba ibindi bintu bya nkenerwa mu buzima busanzwe bakeneye hanyuma dushobore gusubirayo mu nyuma twabonye ibyo bakeneye neza neza kumva tuzoronka umwanya wo kuganira nabo hari umuntu aturuka muri bo ariko wewe novuga ko avanze umuhinde n'umusindi ni mu princesse w'ahantu witwa Surat yatwemereye kujana natwe nibaza ko azodufasha cyane mu bintu by'indimi kuko bavuga iki aho tuzoja bavugura ururimi rw'Igujarati
naringiye kukubaza ururimi muzavugamo ahubwo kugira ngo mwumvikane none ubaye nk'umenyo naringiye kukubaza
Igujarati benshi ntibiga ahubwo icyo twashoboye kumenya ni uko abajene baho urwaruka rwabo benshi bahurumbira ibintu bya siporo kuko nibyo byonyine bishobora kubakura muri discrimination usanga biruka abandi bakina ama football rero iyo babaye abantu bashoboye kujya imbere cyane niho bashobora kubakira amazina yabo nayo ubundi kwiga biga ku rugero rwo hasi kuko n'uwo muprincesse yambwiye ko nawe nyine afise proje akorana nabo yo guhimiriza urwaruka rwabo kujya mu mashuri kugira ashobore kwiteza imbere
Marius nk'umuhuzabikorwa iyo mushyirahamwe iyi mfashanyo mubigenza gute ni ubuhe buryo mukoresha kugira ngo muyibone mwifashisha abantu ku giti cyabo mwifashisha amasosiyete cyangwa se abacuruzi mubigenza gute
yego murakoze cyane ukuntu twabigenje mbere na mbere twibanze kuri kubo tubana mu buryo bwa buri aho twiga turi umubare munini w'abanyafurika ikintu twakoze rero twaratekereje turavuga ngo ni gute twashyikira ibihugu byose kandi tukabishyira mu gihe gitoya buriya uko ibihugu biza kwiga hano bigira komite y'icyo gihugu twifashishije rero abitwa ko ari abashefu mu makomite urabona hajeho itumanaho ryoroshye rya WhatsApp baba bafite amagurupe rero baba bafite amagurupe ugasanga shefu wazi urugero Burundi afite gurupe y'Abarundi afite gurupe y'Abanyarwanda gutyo twagerageje rero uburyo tuvugana n'abashefu tubabwira igitekerezo rero bakadufasha mu kuba urabona niba twebwe nka foundation twahita message dushakishikiriza message tukayiha abashefu bakayishyira mu magurupe bamwe rero muri ba bamambure b'amagurupe y'ibyo bihugu iyo abonye igitekerezo kimunyuze iyo abonye ashobora kudufasha arahindukira akabaza shefu mukuru byo nibyo ahita amworiyanta akamubwira ati abangabo wabasanga hano kugana n'uku nguku akaduha amanimero noneho tukazashyikira wa muntu ushaka kuduha imfashanyo mu buryo bwose wadutuye ahantu dutatanye mu bundi buryo bukurikira nubwo tukizamuka twabashije gukora iyo website dushyiraho bimwe mu bikorwa bigenda kuza cyangwa se ibyo duteganya tukagerageza kwasha amarisi yayo mu buryo bugiye butandukanye mu bo tubana nabo mu buzima bwa buri siku ku mafacebook kugira ngo igikorwa gitangire kijye mu mitwe mbese ba bantu bose bifuza gufasha abantu bose bafite umutima wo gufasha urabona niba uri gusoma amakuru ukabonamo inkuru ijyanye n'umutima wawe wo gufasha wihutira kubaha ikingoro cyangwa kuba wareba yavuga iki ni muri ubwo buryo rero n'ubwo bufasha bwagiye buza ariko biracyari ndende nuko nguko wenda twagize amahirwe yo kugira ikiganiro hano ndibaza iteze amatwi cyangwa tubasha kumva aba afite umutima wo gufasha nibaza ko nyuma wenda mu gusoza turaza kubaha detaye ndetse na n'iyo website ndetse n'uko badusira
byaba byiza iyo website muyitanze cyangwa se site web kugira ngo cyangwa se niba hari na nomero ya telefone bashobora kubabonaho uburyo babageraho baba bafite igitekerezo cyo kuba babafasha mwayitanga
website nibyo ari ikirangira tukirimo kuyikora neza ariko ntabwo uretse ama social media ko ikiraho iyo dukoresha ariko mu buryo bwo graduation n'ugenda amafaranga cyangwa utarabizinze aho kuma urya amafaranga bazajya bakira gusa niyo progress bake nko gukora bakeza mu minsi irindwi tuzatwagishimye neza
ego nagira ndabunganire nk'uko Alice yari abivuze foundation nti website turayifise ariko ntitwari tugishiraho ama content ibyo dukora ibyo twimirije gukora ariko irahari iruguru uwo ari wese arashobora kuyibona ni Wilsonly Foundation @.org hama kuri Instagram ni Wilsonly Foundation kuri Twitter Wilsonly Foundation hanyuma nk'uko yarakita bivuga ibintu byerekeranye n'ibintu bya donations kuko buri gihugu cyose kigira amategeko yacu turacyari ko turagerageza mu mategeko kugira ngo dushobore kudashobore kutwemerera yuko umuntu akeneye kudonatinga bitworohera ko bashobora kubikora baciye kuri iyo website yacu nayo ubundi bwo irahari uwo ari wese ashobora kuyiraba akayibona mu minsi mike tuzoba twashize ko aya maproje n'aya y'abasidi n'ibindi turiko turifuza gukora ko turashaka kwagura n'ikizokorera mu bindi gusa tuzokora no mu bihugu byacu tuvamo murakoze
iyi fondasiyo ndashaka ko yumvikana neza kugira ngo uwashaka kuyigeraho bimworohere uravuga ngo Wilson D. Foundation rini gute
ni L na E hama foundation @.org
biba bifatanye
ego Wilsonly Foundation birafatanye hama @.org canke www.wilsonlyfoundation.org byose urashobora guca uyibona
ndumva bisobanutse muvuze ko ari igihe gitoya mumaze mutangiye amezi atatu ntabwo ari menshi ariko kandi mufite ibitekerezo byiza murebye imbere murateganya iki mwifuza intego y'iyi Wilsonly Foundation ni iyi
intego yacu nka Wilsonly Foundation nuko twabivuze kare umuntu wese ari haruhande rwacu ababaye ari mu buzima bugoye tumusubiza akanyamuneza mu buzima bwiwe rero tumuze duteganya turifuza kwagura imbibe tukava ngaha mu Buhindi tukashika mu Burundi ahantu bwa ko mu Burundi turamaze kuronkayo abafatanyabikorwa bariko baratugerageza kuronka impusha zisabwa n'igihugu kugira ngo dushobore gutangura gukoreraho no mu Rwanda uko nyine no mu Buganda no muri Zambia n'ibindi bihugu tuzogenda uko tugenda turonka abafatanyabikorwa tugenda turagura kuko twifuza gushika ku bantu benshi bashoboka rero mu byo mwarimu mbajije intego yacu mu maproje ari imbere turifuza cyane cyane hari ikintu twabonye mu rwaruka ikintu cyitwa depression cyane cyane mu bihugu byacu bya Afurika usanga ni indwara abantu barwara ariko batigera baha agaciro ugasanga abantu imico yabo imigenzo yabo comportement zabo zirahinduka bitewe n'iyo depression ariko kubera ko abantu batabize abantu batabiha agaciro ugasanga birononye urwaruka muri rusange rero turifuza gushikana amajwi yacu kure kugira ngo yaba amaleta yacu yaba amasosiyete yaba abantu bamenye by'ukuri yuko depression ari ikintu kiri mu rwaruka ari ikintu kiri mu bantu kugira ngo bashobore kukirwanya nko kujya turwanya malaria cyangwa turwanya izindi ndwara hanyuma kandi turifuza no kugera ku bantu bageze mu zabukuru muri biriya bihugu byacu urabye sinzi yuko mu Rwanda ari cyo kimwe no mu Burundi kenshi iyo hari umuntu mukecuru yageze mu myaka za 80 naho rambona abana bamubonye nene n'abantu bakuze ugasanga aca ahinduka bamwita umurozi kuko urumva aba yarahindutse isura aba yarahindutse atamenya gifise ugasanga rero iyo imaji umuntu ageze mu zabukuru afise muri sosiyete ni imaji ituma abantu batamwitaho nabo nyene turi n'abantu dufise mu mitima yacu dushaka kuzufasha uko uburyo bizogenda biradushobokera twifuza kwagura muri izo miliyo z'abo bantu z'ibyo bintu bibiri cyane cyane murakoze
yego niba mwarabiganiriyeho Alice umuntu kugira ngo abe membre cyangwa se abe umunyamuryango wa Wilson Lee Foundation asabwa iki umuntu yabigeraho ati abishatse
ni ukubufite umutima wo gufasha nta bindi kriteria bisaba ngo urasabwa iki kubufite umutima wonyine wumva wo gufasha kuko ushobora kuba kiga ufite ubushobozi ku mufuka cyangwa n'umutima icya mbere ni umutima umuntu wese ufite umutima wo gufasha yumva ari yemera gufatanya natwe yemere kujoininga foundation yacu ntabwo twavuga ngo hari ibyo tugenderaho runaka birenze ibyo kuko abantu harimo ingero zitandukanye hari ubusana imitima kuba hari abantu baba bafite ibintu ariko akeneye kuba wamuba hafi hari abakeneye ubufasha mu bijyanye no ku myambarire ku mirire ibyo byose ariko abantu baba bafite uburyo butandukanye bwafasha iyo umuntu abonye ko no kuba umuhaye umwanya wawe hari abantu batagira abo baganira nabo urumva ko ari ikintu kiza cyane kuba byonyine ufite uwo mutima ibindi byose urumva n'ibindi byose twafatanya mu
mutima
ingenzi kuba ufite umutima wo gufasha wumva uri tayari kuba wabana natwe
ye noneho nkugarutseho Mariusi urebye ibi bikorwa murimo gukora urasanga abandi bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko rw'abaruduteze amatwi kuko nk'uko Wilson abivuga abantu bakuze hari ibyo bakeneye ariko kandi n'imbaraga zabo ziba zigenda zigabanuka urubyiruko rero abantu bakiri bato nkamwe nimwe mufite izo mbaraga zo kuba mwafasha abantu hirya no hino babakeneye urabona wabaha namaki abandi bakwifuza gukora nk'ibyo mundi mu mukora
yego ni ukuvuga ngo icyiza gihari ni uko ibi bintu twabyaguye impande n'impande z'isi yose ubu amahirwe dufite gutuma naho biroroshye muri iki gihe abantu bavugana hirya no hino bitewe n'aho bari amahirwe rero dufite ashobora gutuma intego ndetse n'umugambi w'icyo twiyemeje dubasha kuwugeraho mu buryo bunini ni uko nk'uko soroga cyangwa se teme ya foundation ivuga ni ukuvuga ngo shyira ibyishimo kuwukura iruhande uwo ari we wese tugize amahirwe rero nk'uko abamambure cyangwa se uko warumbajije abashaka kudusanga cyangwa se kutugana umuntu wese ubwa yadufasha ko yakinjira mu muryango kubera ko ntacyo bisaba ni uko gusa uvuga ati ngewe nifatanyije namwe dushobora gukira hamwe ndi mu Rwanda nanjye hano abo mbona abanzengurutse bakeneye ubufasha reka dushyire hamwe twebwe turi mu Buhinde cyangwa se babandi bari muri Zambia cyangwa se babandi ubwo bazatanga icyo basoma aho bari nabo dushyire hahandi ari kuvuga ko abona ubu yatanga ubufasha tubashe gushyira hamwe urugero nuva namwe muri Amerika mutubwiye ati natwe turabona abandi bantu tubona dushobora kuba twafasha ubufasha mu Buhinde ubufasha buri mu Rwanda dushobora kugira icyo dukora ya foundation iri gukora muri Amerika cyangwa se wa mpamvu wacu uri muri Amerika tukamufasha gutagita kuri abo bandi bari aho ngaho nubwo rero ibi nta ushaka kujya mu muryango aheze ni umuntu wese wumva kuko ashaka gufasha uwo muri hafi ukeneye ibyishimo
yego Wilson abantu bakeneye ubufasha bashobora kuba benshi kurusha ibyo mufite cyangwa se mwabasha kubona byo kubafashisha muzajya muhitamo gute cyangwa se mufata icyemezo cy'uwo muri bufashe mushingiye kuki
yego murakoze nibaza yuko guhitamo umuntu ufasha biragora kuko nk'uko bivuze abantu baba bakeneye gufashwa ni benshi natwe ubwacu hari bimwe bimwe tuba dukeneye gufashwamo ariko ni cyo gituma twifuza cyane cyane twebwe ingene dukora nk'ayandi ma foundation aho usanga bavuga ngo twebwe intego yacu ni iyi abandi ntibatange ibitekerezo mu yandi ma foundation cyangwa mu yandi ma societe twebwe ikintu twifuza ni uko umuntu uwo ari we wese ku isi ashobora gufasha bitanaciye no muri Wilson Lee Foundation ahubwo twifuza yuko ibyo dukora bibera urugero rwiza abandi ku buryo umuntu wari wese ashobora kugira umutima wo gufasha nk'uko nabivuze umutima wo gufasha nanjye nawe ukwiye kuba kunafashijwe rero mu kuzoda turafasha abantu hari aba babaye cyane rana nkubu nka muri aba basidi ni twabonye ko ari bo bakeneye ubufasha byihuta gusumba abandi hari nabandi abande rwacu bababaye ariko buriya kubabara birarutana hari umuntu ajya rimwe ku munsi hari none none utaronka ibyo bya rimwe ku munsi rero tuzoda turagendera kuturenze kungene ububabare bw'ubufasha abantu bafise bugenda burarutana hanyuma uko Imana izogendera dushoboza n'abantu bazogenda baradushoboza dushobore kuza turashikira benshi bashoboka ariko ahanini dusansibiriza buri muntu wese ahari ko yogira uwo mutima wo gufasha umuntu ari iruhande rwiwe akamusubizamo umutima w'akanyamuneza wo kumva yishimiye nawe kuba kuri iyi si kuko inyuma ya byose twese isi turagenda tukayisiga rero ufashije uwundi nawe kumva uwo mwanya anezerewe nibaza yuko ni ikintu muri wewe wiyumvira nawe ukumva ko ari ikintu cyiza wakoze
reka ngaruke kuri Marius tubwiye mu byo wavuze imbuga nkoranyambaga zoroshya akazi ariko hari n'imbogamizi mushobora kuba muhura nazo mu byo mu bikorwa murimo gukora nubwo bitamaze igihe kinini ariko watubwiramo nka bimwe mu bibazo mwamuhura nabyo muri iki gikorwa cyo gushaka gufasha cyangwa se gutuma umuntu warubabaye anezerwa
yego imbogamizi zamo ya mbere urabona uburyo bw'ikoranabuhanga bwaje urabona ko aribwo twifashije cyane kugira ngo tubashe guhuza n'abantu bari hirya no hino hari ibintu byadutse rero bibiho nk'imbogamizi Facebook kurenza ku mbuga nkoranyambaga haba hariho abantu bamwe na bamwe batanga mesaje cyangwa se bashaka ubufasha mu buryo bwa nyabyo haba hariho n'ababeshyi ni ukuvuga rero kugira ngo umuntu azatandukanye ko mesaje yacu dukize kuri Facebook cyangwa se kuri paje ya Wilson Foundation ariyo koko ari paje ivuga iby'ukuri kuko turacyakora ntabwo turaba abantu bagari icyo kiracyari imbogamizi kugira ngo umuntu niba abonye urugero uba muri groupe runaka bashyizemo iyo mesaje nibwo ukiyibona ntuzi Wilson Foundation ibyo ari byo kuko biragoye iyo ni imbogamizi ya mbere gusa nk'uko Wilson yabivuzeho nibaza ko ntitubasha kubona impapuro zivuye mu mategeko zirigara izina cyangwa se zihesha ububasha iyi foundation mu buryo bwemewe n'amategeko nibaza ko bizakorohera n'izo posti cyangwa se uku gushara inkuru dukora ku mbuga nkoranyambaga noneho umuntu azayibona akabasha kubona ko bya bintu ni ukuri iyo ni imbogamizi ya mbere kubera ikoranabuhanga ryavazemo ibiryo n'ibitari byo ariko ibaza ko nyuma y'uko tumaze impapuro zemeza ko foundation ko yemewe gukora byemewe n'amategeko nibaza ko umunsi tuzaba turi gutanga ayo makuru cyangwa se tubishyira ku maposti kugira ngo rubanda guhuriza ku mugozi umwe bizora kumvikana ikindi indi mbogamizi ya kabiri ikunze kubaho ni mu bantu wumva igitangira ikintu haba bacane babantu badafite wa mutima wo kumva ko birasohoka ariko ibyo turabyireka turacyari abanyeshuri turacyiga rero kumva ubwiye mugenzi wawe ngo turashaka gukora iki kintu ariko ababyumva nabo badufata uko bashoboye kose urumva nubwo tuzajya gusura abo basidi hari ahise kuvuga kereka tuzajyane kandi transport cyangwa se amafaranga twifashisha kujya hose bazayikuramo urumva ni igikorwa cyiza baba bakoze ababyumva rero ndi umusada ukomeye ariko abatabyumva nabo twibaza ko buhoro buhoro ufasha buriya mugenzi wawe agendera ku cyo wakoze nibaza ko tuzagenda dukora bizaba byiza kandi intego twihaye tukayigeraho murakoze
Alice hari icyo wakunganiraho mugenzi wawe Marius ku byerekeranye n'imbogamizi cyangwa ikindi wakongeraho
by'ukuri nta bindi byinshi nakongeraho izo mbogamizi uretse kuba muri aka kanya twahura nayo ni imyumvire kuba batabyumva neza nk'uko natwe tubyumva ariko izo ni zo mbogamizi twahura nazo nta zindi
wowe Wilson iyo urebye urabona mu byerekeranye no gushaka amaboko hirya no hino yatuma fondasiyo yanyu ikomera hari igitekerezo ufite cyo kwifashisha nk'abayobozi baho mutuye abategetsi se kugira ngo mubashe guha ingufu igikorwa mwatangiye
ego murakoze ahanini twarabitanguye kuko nkuko Marius yari karabivuga iyo ari igikorwa kiko kirakorwa cyane cyane n'abanyamahanga mu gihugu runaka bisaba yuko abategetsi baho hantu baba babizi kandi baba babashigikiye kuko nibaza ni gake muri kamere y'umuntu kubona umuntu wo mu rundi rugo ari waje gufasha mu muryango wawe muri kamere y'abantu n'ibintu bigorana rero twaragerageje kwifashisha inzego zimwe zimwe z'ubuyobozi bwo ngaha mu Buhinde hari umuprense umuganwa wa hano muri state ya Gujarat ni umusamuragwa w'umwami wa Rajpipla twashoboye kuvugana ni nawe yashoboye guca anyorienta kuri uwo muprensesi aturuka muri abo basindi abo rero nibo badufasha mu bintu byo kudusabira impusha byo kuvugana n'abayobozi ba hano kugira ngo ibikorwa tuko turakora bibe ari bintu biciye mu mategeko ego nibaza yuko ari ibyo
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Beka ndabona turimo tugenda tugana ku musozo ariko niba hari ikintu mwumva tutavuzeho agira ngo mbahakanya mugire nk'inama muri rusange mwatanga buri wese agire icyo yongeraho ku nama inama mwaha abantu badukurikiye muri uyu mwanya bafite umutima wo gufasha kugira ngo abandi barusheho kumererwa neza Alice
murakoze inama natanga nuko nabivuze hari abantu bafite umutima wo gufasha hari abantu bafite umutima wo gufasha ariko bakabura motivation like bakabura ubafungura amarembo so uwaba urimo uratwumva ari wose igikorwa gito cyose wakora hari ubuzima bw'umuntu hari ikintu ushobora guhindura ku buzima bw'umuntu so inama natanga ni ukwitinyuka kumva ko igikorwa cyose waba ugiye gukora wumve ko hari cyagira akamaro kuri mugenzi wawe ikindi navuga ni uko nabashimira cyane ni byose n'inkunga ziteye kuko hari abantu nyine batubere ijwi aho tutagira ari aho ibizo batufashe kuba twagira hari nabo abari bafite ibitekerezo nabo bakumva ko byibuze ubwo abangaba ni abanyeshuri hari icyo batekereje reka natugize icyo dukora ni ngombwa ko ukora nk'ibyo twakoze cyangwa se ushobora gukora byinshi ushobora gukora igikorwa kinini cyane so ibindi ngibi bikubere inzira cyangwa se nawe hari icyo wakora nabasaba kwitinyuka kumva ko nimba ufite umutima wo gufasha kumva ko byibuze kawumve ko nawe hari icyo wangira ku buzima bw'umuntu so ndumva ariyo nama nagira abandi urundi rubyiruko
urakoze nawe Marius wowe inama watanga
yego murakoze nanjye ikintu nakongera kuri ibi bintu twirengagijeho ndakuba iyi foundation iriho tukareba mu buryo busanzwe bwo kuba buriya hari ikintu ngewe gikira mu buzima aina chitaye rero numvise ko hari igitekerezo cy'amazi n'umuntu ufasha nange ugatereka tukire hano n'uko nasanga nta kintu cyanze mu numvise ko buriya umugabo aramenye yundi ku umugabo aramenye ndu rero n'icyo cyatse n'icyo mvuga ati buri sone nange ndafasha ariko kenshi fasha ndi njye nyine Uwishinda zisari ya hui kukeru munongani zuku ni meze kwa esi achi yemo mumba ni mesaje nini yo kwa gula tuka kai haruwanda chango titu kai shari haruwanda mwuje wa kuwa kwa leero kumunu huye se umbe igano chango tumarudu teza mati kumunu kusawai kukusawai java hivi techerezo java na umbe hivi nurunaka chango se mwuri korba mwuri ya bufasha ifasha umuntu nyine kuko ya bufasha nicyo navuga rero ntangurira n'abantu bose bumvise cy'ikigaragara ngo tubumva imisirise cyangwa tube dusanzwe aho bakumva barabisinzwe bazadushakira hamwe umurongo aho batubona uko batubigisha twabibahaye tugafasha abantu nyine baturiye iruhande tukabaha umunezero ndetse n'ibyishimo nk'uko murakoze
urakoze nawe ubugizwe ni reka nguhe ijambo rya nyuma dusoza nawe utanga inama
ego murakoze inama na nogira ugwaruka bene wacu na nabantu muri rusangi nuko mu buzima abantu nimagiriranire jewe shobora kuba uno munsi shobora kujya gatatu ku munsi hari undi ariye rimwe ku munsi cyangwa atarose n'indyo rimwe rero fashije ibyo najya gatatu nkakuramo rimwe niba ndakunocamo rero abantu aho turi twari dukwiye kugira umutima wo gufashanya kubera ko iyo dufa niba dariko iyo ufashije mwene wanyu ifashije umuntu ari haruhande rwawe bituma n'isi muri rusangi ibyaha bigabanuka ibibazo bigabanuka kuko hari abantu bakora ibyaha no mutwera ko niyo mahitamo ya nyuma baba bafite rero ufashije ubukoze neza kuri uwo muntu kandi nawe wawikoreye neza mu buryo butaboneka rero nagira inama cyane cyane ugwaruka tugire umutima wo gufasha muri bike dufise kuko iyo ufashije muri bike ufise uragira no kuri byinshi hama ikindi nashaka kugira inama kandi ugwaruka cyane cyane abari muri Afurika mu Burundi mu Rwanda n'abashaka kumva ururimi tuko turakoresha yuko gufasha ntibisaba kuba ufise byinshi gufasha bisaba umutima gufasha bisaba kumva yuko nawe ubwawe ubayeho ari uko abandi bagufashije kuba warize ugaheze amashuri n'abarimu bagufashije n'abashoferi bagufashije gushika ku ishuri abantu turi magiranire iyo myumvi umuntu wese amaze kuyishira mu buzima bwiwe isi twasanga ari isi iryoshe kubamo ari isi iryoshe umuntu wese akumva yuko iyi si ari ahantu heza ho kuba ariko kuko twamaze kuba umwe wese isatuntu twanje umwe wese akumva yuko akeneye kwiba ko ibyiwe n'ibyiwe nyine n'ibikeneye ko abisabikanye n'abandi nico gituma mubona yuko ku isi nyine hari ibibazo byinshi bigenda bigorana narangiza kandi nshimira ijwi rya Amerika ku mwanya mwiza mwaduhaye wo gushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu gushikiriza ibyo turiko turakora no kumenya no gutuma abantu benshi bamenya Wilson Mandela Foundation hama mwakoze cyane Imana ibahezagire
namwe Imana ibahezagire ndabashimiye cyane Wilson Nixon cyane Imana ndagushimiye cyane Alice Ngabire ndagushimiye cyane Marius Cyusamanzi kuri uyu mwanya muhaye radijwi rya Amerika n'ibitekerezo musangiye n'abakunzi bayo mwakoze cyane
yego
mwakoze cyane
namwe bakunzi b'ibihugu bya Amerika aho muri hose ndabashimiye cyane kuba mwateze amatwi
Thank you. Thank you.